mana kuna sina chine nuwano Ekone sina kalagao Unyaji meleze nenu wadunu Unu nanyo nafuneze koga funu Mbosi jike limadu nenu wano Mbosi afu koke lifoga funu Ndegu akalegu Umasi chuku gozi la gozi Masi chuku kele pako kilegu Afaji wabu loku na wengu South Africa kanyi jelegu ni Kanyi lulu na madofa kale la kale nu Ndibu akalegu webi wano Waka chijo kemo nyata nini kunu Wecho lezi boyi muwejebe Kanyi lulu na mwibu na fa kale la kale nu Egade jeleti manchano Oge chifolo nyende nu waboto tonu Ndoku na wego Debe namba nata Wajebi nata nibo wepa laka we nata Omwe lindi bata lego nato budufa Ilu ono bodo ni fe family kale lakali Kijo ke mwonyata ni kube makafa o Babo ndoku na wego Ndoku na wego Nofaka njine Meleze na suka odogu Odogu na Tanzania zio yimunu Odogu na Mozambiki ni bonyegu Mwachi meleze na suka Mwachi meleze na suka ni kudogu Ojichuku bulu zonki zizi na suka Peso na fonsuke zio yimu kabanibu Shoma managing director Only Bros Investment in Nigeria Limited Odogu Balulu Mekene Only best connection worldwide Odogu Financial Secretary Dynamic Friends Club Ona Maputo Odogu Maputo Branch Koye Monachi Member Corporate Friends Club Odogu Alusego na Maputo Yemu Machi Melezo Jomati Nesi Boye Moni Bonyego Egade jeleti manchano Oji mode mogo na Mozambiki Ojune mogo machi meleze odogu Ezi boye moga delema Unyoma gabani runige bimu kodogo Kene limbo doze akuyeno Princess Morinu chizi tere mwanyoma Jibika yogo nyoma bili Kene limbo doze akuyeno mwanyoma Madam Godun omo bidia gabaniru Ogele mali sodia odigo jogwa nudia Ndiyo magabani niru Unobundo kuna bwego Istroya haina sesio yemu Ibo ndubisio yoro ni bunyosha Aguje benu mucheze odogu Iwe nenyendi weni Iwe jeli mba shamba ni bunyosha Alaja machile fiyo Iwe limpopo na South Africa odogu Iwe limpopo ni bonyego Apoye kale lakalo june mogo yemu Oji mote mogo Iwe limpopo ni bonyego International Limited. Genesee Limo Dosi Akoyinu, First Lady Ruth Uche Debele Oyolo Odogwu, Mwanyoma, Abugo Mwanyoma, Ebony Black Yonyoma Gabaniru, Ugese Golden Voice Mwanyoma, Woman Leader na South Africa Gabaniru, Etonye Dikifia Nadi, Igwe Limpopo Mwekene. South Africa, Odogwu abrokwa monyesho, Igwe ndubezo kule ni Odogwu, Ezi mwana mweke ni yoma kisi puta, Obele mwabiko gabaniru, Odogwu ajomo na tule bunyoma, Odogwu ajomo do na maloso imu, Igwe ndubezo nyoma niso bimi, Mala mali no nye bule bubo,
Africa, when you're the woman, if you
ara igbe ewu ike odogwu na epe mpe odogwu chi dị besi na ịdị mma nwata ugwu ezi nke izizi n'ihi ọmụ onye ọcha fefe apọstụ n'ihi ọmụ odogwu ọlụlụ n'ili na ibu a webe anya fefe apọstụ so n'obodo ya onye si n'ọba si wolo ụkwụ ajibinu towolu anya wefu na ada egwu ọnụ egwu omesili kalisia n'ihi ọma nkenke enyi ịchụlụ igwe enyi ọsọ nwa onye atadebe nkube omesili ka omesili ka omesili ka omesili kalisia nwa onye ihi ọma onye ọcha onye nwere ihe nnu nwere ife odogwu chidi besi na cape town na south africa ka onye mojele igwe chiri ọnwa na mozambique na ibu onye ego onye nnukwu ego na maputo oyi mu ceo lion angels pty na south africa odogwu keneli modozi akwụyi mu ndidi amagi ibewu ike o okwesili eze nwanyị ọma ọma obi dị ya nwanyị ọma ka njezie na philippine nụ ka njeke na onye ọlụ ọma chukwu past emmanuel nwa obodo nnukwu mmadụ akagbu ugwu ka isi ji nnu na nkanu west n'enugwu ka isi dị ya onye ọma bi n'obodo oyibo obi n'ọsụrụ obi na philippine nnu ego ihe kalili akali onye ọma bigo gaba n'iru chukwu keleyo nde na okeleyo ọfụma oji mmiri agwa ọla ezigbo oyibo onye ọrụ ọma chukwu bigo gaba n'iru ilulu ka chi joke na-ekwu ọ si m oge n'ezi ọyị anụ dangote na-echi odogwu akwatu egwu one of igboland niile dangote na-echi ya onye ego ego yi kalili akali chi joke bụ onye ata n'ikwube maka ihe dangote na-echi ya n'ibu onye ego obele nwa biko gaba n'ihu ị ga-adị ka echi na-echi ya dapụ akwụ okwu dị ilu ugochukwu ugochi mele eze na nnobi odogwu akaji ugo wanọ na nnobi onye ọma ozi oyi m obi ka ogaba n'ihu ceo tradeland global link nigeria limited na wari ka onye m jere kwechili kedeli m ezigbo dozi akwụnye lọlụzọ amaka ugochukwu nwanyị ọma ọma obi dị ya ada dị mma na isi obili etu onye dị n'elu ụwa ka ifi a na dị ndị ọma gaba n'oliru ka njeke na-ezigbo yi ya his excellency chief christopher okoye onye ọma ọ pụta ife adị n'azụ igbo ka iseje kemma mma na-eji ndirektọ yiwu governors of carpet n'isi obili governors of carpet nigeria limited ngị na-odozi akwụnye lọlọ hapines okoye nwanyị ọma achala ugo nwanyị ọma iji oge na-enyo na-ekene prince chimezi ọha na-ekwuru mụ obele nwa niile bụ agwụ mbọ na onye ụmụzụ na ọgbaruka isi ji mali na nwanne mmadụ abụrụ ya nwa mụzụ ego onye ụmụzụ ezi nwanne m gaba n'iru denezie n'ime ezigbo ihinụ chifu izuchukwu obodo eke ikwesị na nwata bụrụ ọgaranya alụsị ego na ọkịji achala ogidi nna ochie anụ egwu achala ọnụ ekunu ya ka ọkịji achala ogidi ji wee kalesịa chioma managing director mọtazi hotel alụsị ego na ịdị mma mọtazi hotel na lagos ezigbo yi m onye nwere ihe nne na nwere ife chief arizo onye so bili igwe omenife nke izizi n'uli odogwu akwụba eze nwonyili ọkalisiya na south korea ka onye mojele kwechili alụsị ego n'uli odogwu onye nwere ihe n'ụwa nde na nwere ife chioma managing director akwụba eze executive band na beg and na Lagos. I no say go no no make it. CEO, Lotti Martin, Nigeria Limited, na Lagos. Odogu Balulu Gabani Runu. Kenele Modosi Akoye Mwanyuma. Lolo Betra Onye. Mwanyi Malema, Mwanyi Ane Kili Ekili. Mwile Chifa Kubeze Mwanyu Odogu. Etonye Dinde Nuwa Kivi Ana. Ama gabanu niru onye nwelu nuno nife o ibroko monda kunna ukwaji na kona bani fite na sanine ekweje jogo na aia odogu may your precious club on isobili ambassador ebu jen club na Nigeria obu efi na Greenfield Estate onye chichi dot Chairman Amuodo of General Fitness Club Onyoma. Executive Chairman of Greenfield Estate in Lagos in Agogo Onyoma Jelikwechiri. Monday wa kunu Onyebu. Odogu ni so na kunu Abuebu. Chairman Chief Executive no. Dibago International Company Nigerian Limited Onyoma Biko Bini. Distributor Best Gas in Nigeria Odogu. Distributor Best Gas in Linda Nisobili. Tateki UK Corporate Wire Odogu Ifeji Maloga La Nyerika. Tateki UK Aluminium Wire Onyoma. German Director Big Flow Kopa Tubu Odogu. Ese Kopa Tubu Kena Luno. Mesku Refrigerant Gas Odogu Onyoma Biko Gabaniru. Kenese limo dosi akuyi Lolo biagela kuna wanyoma A excellency dia wanyoma niso bili Wanyane gile gili unya kuna gabaniru Etwenye diki fia naki Tanje mbezi ya wide mili Tanje kenesi boyimu Jivikto mwali baku Oyimi kenga na wide mili ni Onye sha kuga wawa Onye mwali yono mwalife Chama managing director DCN Sports Limited Odogu Investors Hotel and Suit no were Olona Lagos ikesi boyi mo nachi Esi mweze nye lima Mbose wali nyandi mwolo galide imbo funanya Onye mwali kuga bani Eneli modosi akuyi Lolo tina wali baku Okolo kalisi ya wanyo magabaniru Ijele wanyo, wanyo mojibili Ijo kene rune kene Jifunandi vito mwele kwashi Obwefi wawolu gonia Okuna wengu kukuli hejofo Esi ayi mo gabaniru Ese kweche nukuli fejofo Obele mwanego ya kalibu German director esi boyi mo Ako one day service BTY limited Odogu Onye mane dima Oga lanyo obyoshe Address nukuli hejofo Eneli bodosi akuyi wanyoma Lola lide lukwa chiyo mwanyoma Omo bidyo nyoma bigo gabani Rishuku dodi megu Apulu kandiyo sulibu nukumamu Kepimendu moki kengu moka odugu Asanu bilyo lemu kisiju Odugu ikenga gidi lemu Agani weli kenga abumpo Prince of Umoka nisu South Africa, German Managing Director, Emergency Ego International Limited, Odogu, Denise Limo Dosi Akoyemo, Princess Ijine Lodi Megu Mwanyoma, Adese Lodi Okulo Galicia Mwanyoma, Ijele Mwanyi Nuku Mwanyi Chijo Kene Kene, Ndi Okuna Begu, Italian in Lobolo, my girl. Agent, no goes a nigger.
Taimano, Amala.
Diego,
Diego,
Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego,